Matata, matata. Asubuhi nafika kwa kamiskola neno. Simu nyingi jabeni goshtona. Tabia mbaya tinde ya sandiga. Aluta, aherora. Tinde ya lokora, tinde ya temo. Adoge hoti, chona doge lemu. Anything you want, don't have a kilo. I wanna treat you right, you know me.
Asubuhi kifika, baby usijali, I'll be there. Asubuhi kifika, baby usijali, natokea.
Niko handas, nyako mkamba ako na ngoda kwa handbag. Aliona mzee John akakosa kamba. Hata kweni iPhone siwezi kosa charger. Nimaribika, day fake banki nde. Nina Veronica na do vitu za ndani nje. So keep distance, keep nice. Kuja notice it, t-shirt ni ya white. Naza toa Glock bro, he's a cold war. Marangapi tumezungu kaka up block. Tuki hotbox kwa prop box na copro. Ukitucheki kambali.
Asubuhi kifika, baby usijali, I'll be there. Asubuhi kifika, baby usijali, natokea. Mangwari, mangwari, hadi mangwari, mangwari.
Sa zingine nakuwaga a bad man, sa zingine nakuwaga a sad man. Watu wanasema mini psycho, juu life ina movie getting psycho. Mkono moja nimeweka juu ya Bible. Ingina nimeshikilia kiraiko. Rateke teke buda rateke teke makara. Wanifata ki disciple.
Asubuhi kifika, baby usijali, I'll be there. Asubuhi kifika, baby usijali, natokea. Mangwari, mangwari, hadi mangwari, mangwari.
Hello, good morning, glory, sorry for the 2 seconds when it come up. Mary, too good, get we go very, very fine, very fine, thank you. Woo. I'm feeling sensational, nasikia po, ninajisikia. Leo naomba msini advice, mkiona na trip, please cheza chini. Na leo misitaki mabishano, nikisema kitu, please niamini. I'm feeling sensational, I feel sensational.
Niko was no ados kama kia. Masela zime nice to go high kaka kia. Baby girl go style up. Usiaji look better we no makeup on.
Oh no no no.
Can't have it. Kichomboya kichangu my hair shaggy. Jabe why you make my dick hard? If you diss me I'm disturbing. Kiss kiss kasi peace please. Don't tag me.
Asubuhi kifika baby usijali, I'll be there. Asubuhi kifika baby usijali, natokea.